Amen. Mayibonge inkosi uQobo. Ngiyacabanga ukuthi leso yisimo sokuziphatha sabantu abaningi. Kuhle kakhulu kakhulu utade osemncane lapho lelo vesi lokugcina. Impela ngiyakuthakasela lokho. Futhi thina singena ebusukini bonyaka omusha. Angicabanga ukuthi ubungacela noma yini engcono noma yini efaneleke kakhulu ngalobu busuku. Kubukeka sengathi siqala unyaka kahle, kuhle futhi kuneqhwa futhi kuyashibilika ngaphandle. Isimo sezulu esifana nesase Indiana ngalesi sikhathi sonyaka. Ngakho nina bantu abavela eGeorgia engibabona lapha nasenhla eOhio manje futhi dawu wena nodadewethu dawu, niyazi ukuthi lokho kuyini njengoba neOhio ifana futhi kodwa siya ezweni lapho kungeke kube khona kwalokho. Yileyo into. Lobu ngubusuku bonyaka omusha, usuku ngaphambi konyaka omusha, futhi kusobala wonke umuntu unesifungo sibhaliwe nesithembiso ozosenzela unyaka omusha. Ngakho ke cishe ngosuku olulandela olokusasa zonke zizophulwa. Futhi ngakho ke niyazi niphenya ikhasi elisha unyaka nonyaka, bese ke nijika nibuyele emuva ngokusuku olulandelayo nikwenze futhi. Kodwa kunento eyodwa nje engingathanda kuyisho futhi leyo ileyo njengoba umphostoli uPaul asho, ngikhohlwa osekwedlule wonke amaphutha ami nazo zonke izinto engizenzile, ngiphokophela emgomweni obizo lwaphezulu kuKristu. Ilokho kuphela ukuzisola enginakho amaphutha ami onyaka osedlule futhi ingxenye edlule yempilo yami. Futhi ngicela yena kuphela ngokuthobeka ngomusa ukuba ngiphokophele emgomweni obizo lwaphezulu. Ngiqinisekile ukuthi lobo ngubufakazi bethu sonke besingazizwa ngaleyo ndlela. Uxolo ukuthi ngobusuku obubi kangako futhi abantu abakwazanga ukuza, futhi ngishayele ucingo umfowethu Neville bengingazi ngisho noma ubengafika lapha noma cha. Bese kuthi ke umfowethu Skeks uyaqhamuka futhi uvele ezansi le eKentucky lapho isifazane ngamafidi amathathu noma ngaphezulu ezansi phakathi lapho, futhi ngakho noma cishe kanje wathi ngakho ke ube nomlimi emdonsa amkhiphe amahlandla athi awabe mabili ngale yakwegquma ngoganaganda. Futhi ngakho ke ngacabanga uma kungamayintshi amabili noma amathathu nje asikhathazwa yilokho, inqobo nje uma kunjalo, kodwa imigwaqo kuyadluleka kuyo futhi wonke umuntu uyaqhubeka. Manje kuzobala kulobu busuku ngobusuku lapho esizwa khona izinhlobonhlobo zabefundisi abehlukahlukene ongenayo, futhi cishe bazobe befika ngokuqhubeka ngezingxenye ezahlukahlukene kulobu busuku kwenyuke kuze kube phakathi kwamabili. Ngiyacabanga ukuthi bazohlala futhi babukele uma unyaka omusha ukuba uhambe ungene, futhi omdala ukuba uphume, futhi ngokuvamile beza ngasealtare futhi bakhuleke futhi benze izifungo zabo kuNkulunkulu futhi bavuselele izifungo zabo. Ngatshela umfowethu Neville futhi ngimshayela ucingo ukuze ngibone uma bezoza. Ngathi uma engezanga ngizozama ukuqhubeka ngobe kusemandleni ami, futhi ke uma engakwazanga ukufika lapha ekuseni ngani ngiyoqhubeka ukwenza konke lokho ebengingakwenza ngenkathi ebengekho lapha. Futhi ngamtshela ukuthi bengizozama kulobu busuku. Ngicabanga mayelana nje nokuba cishe umlezo wemizu eyishumi enhlanu noma ukuthile, futhi siyanibona ninabanye abefundisi abaningana behlezi lapha belindile. Ngakho ke nakuba bengingaqala futhi ngiqhubeke nje kulencwadi yesambulo, ngivele ngiqhubekele ezansi ngicoshe isahluko sesine manje ngiqalise. Futhi uma singasiqedi ngalesi sikhathi, ngesikhathi esilandelayo sizoqhubeka bese ke siya kwesesihlanu nesesine, futhi njengoba nje singakwazi iNkosi sisize sikwazi ukusiqeda. Ngifuna ukuthi ngaphambi kokuba siqale ukuthi kube khona ngibe nokuvakashelwa esikhashaneni esedlule okusuka umfowethu Drummond Tom nomkakhe, lona ngumama nobaba wakhe abahleli lapha kulobu busuku, futhi basanda kubuya eAfrika lapho bebenezinkonzo ezinkulu zokusindisa umphefumulo nezinkonzo zokuphulukisa ngokukaNkulunkulu. Nenekazi elincane lamthatha ngiyakholwa indawo kagogo wakhe ngolunye usuku nokuba nenkonzo yasejele futhi izoli zizinkosini nakho konke bekumangalisa nje ukuthi uNkulunkulu uzisebenzisa kanjani lezo zithandani ezisezintsha zilapha manje eMelika okwesikhashana ukwenza ukuvangela okuthile. Uma noma ngubani kini befundisi ngifuna ukubhalela umfowethu uDramond iDramond mina ya ngiyalititanisa lelo gama akalithathanga ngani nje igama elihle lesingisi futhi yakhohlwe ngalo na asinike nje inombolo uthini ngoba angikwazi ukuthola lelo cha. Ngicabanga ukuthi isigama sethu singalithola Dramond. Ngiyacabanga yindlela kahle yokulibiza nodade wethu Charlotte. Uma noma ubani kini engathanda ukuba nabo ngingathanda ngempela kubezwa bengena ebandleni lakho lelinikazi lo dade wethu Charlotte ungumntwanyana nje ubenikeza ubufakazi phezulu lapho esikhashaleni esidlule kumida ngesehlakalo sakhe ababenaso eAfrika futhi ngiyakutshela bekuyibhili kwabuyisa izikhathi zakudala wagale njengokukhuluma izibhunu futhi ngakho ke yimpi iyaqhubeka ezansi lapho njengoba injalo lapha. Uma kukhona ungathanda kuba nomfowethu Dramond okwe nodade wethu Charlotte okomkhankaso ebandleni labo uma ungathanda vele ushayele umfowethu Tony Zeibel ucingo lapho ku Melrose 7-3945. Uma ungathanda ukubhala phansi abanye benu befundisi ngiyamncoma ngempela umfowethu ngoba ungumshumelo muhle umfana oqotho odinga isiqalo ngempela akwazi ukuqala futhi unesibindi umfana elungile futhi ngimthanda kakhulu kakhulu. Manje kumbula Melrose 7-3945 futhi ngizoshiya leli card elincane lapha lapho ukuthi uma lelo yi-card labo futhi uma kwenzeka ungakwazi ukubhala inombolo phansi kahle ngeza ulicoshe noma nganoma yisiphi isikhathi ngemva kwesikhawu phakathi kwezinkonzo ezahlukahlukene kulobu busuku futhi uthole inombolo yabo bese ubashayela ucingo uma ungathanda ukuba nabo kwelinye lamabandla enu komhlangano noma othile owaziyo ukuthi angathanda ukuba nabo ngoba nje balwa impi yenkolo imilika yonke. Ngakuyona into leyo na iAfrika ifanele ithumele izithunywa zenkolo ngapha eMelika. Ile indawo badingeka kuye khona lapha kubi kakhulu kunanjengoba kunjalo ngaleya. Ngakho ke bangake abajabule futhi abathokozile ukuthi inkosi kugcinile komunye unyaka na futhi nakho la sikhona sikhuphukele ekupheleni komgwaqo futhi sikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzosithethelela sonke ngezono zethu nokwehluleka kwethu. Manje ngivule kusho lokho ngaphambi kokuthinga iqale ngiyafisa kini ngamunye nonke unyaka omusha onempumelelo nobusisekile nonempilo enginganifisela wona uNkulunkulu abe nani. Kwangathi ningakhula kokubili ngokomzimba nangokomoya nangokwezezimali nangokwezinto eziphathekayo konke uNkulunkulu angakuletha phezu kwenu ngikhulekela ukuthi uzokwenza. Manje ngibhekele nonyaka omusha qobo lwami uNkulunkulu kuphela owaziyo ukuthi kulelini esikhathini esizayo futhi izinqumo zethu kufanele zenziwe khona sithole zonke izinto zethu umfowethu Jim phezulu lapho usekulungiselele manje ngezimemo nezinto ezivela emazweni omhlaba emhlabeni jikelele ukubona lapho inkosi ezosiholela khona. Futhi ngempela ngincusa imikhuleko yenu bantu nikhuleke ngenhliziyo yenu yonke ukuthi uNkulunkulu akasoze ngivumele ngidukiswe ngingi kunoma yini ngifuna kuba yiyo ngubuqotho futhi ngingadukiswa neze futhi manje ngibe nonyaka omuhle. Izikhathi eziningi abantu baqonda ngokungesikho futhi uma bethi futhi Branham awuyi ezindaweni njengoba buvame ukwenza futhi njengoba kwenza abanye balaba befundisi futhi banakho konke ngifunde into eyodwa ukuthi ukufunda isifundo esivele ebhebhelini lethu nesivele enkosini yethu ukuthi uJesu wayengeyena onontanda kubukwa. Wow, wayeshada ngalokho wayengenakho kuba unontanda kubukwa niyabo wayengesiyena unontanda kubukwa Ndlobo futhi angikholwa ukuthi abafundi bakhe bangonontanda kubukwa abagaze bazenze onontanda kubukwa. Yilapho ngicabanga ukuthi sigeja kakhulu isigebhe namuhla mhlawumbe nje umbono wami ukuthi lapho sifanele sifuthe kakhulu ngayo yonke into niyazi ukuthi kungani ngicabanga ukuthi kubukeka sengathi kungumbukiso kakhulu kunokuba kunjalo ubungcwele. Nigena kapela ngokufika kwenkosi labo abayemukela ngempela na kwakungu Simeon akukho umuntu owake wezwa lutho ngaye kodwa wayefuna inkosi uAna oyimpumputhe ethempelini uJohane umbhaphathizi ehlane futhi labo uJohane wangena ehlane neminyaka ezishiyagalolunye ubudala akazange abonakale futhi waze waba namashumi amathathu ehlane futhi amadoda anjalo akholwa ngasese futhi bazigcina bethobekile babebheke kufika kwenkosi futhi abakazi bakuqhumise imihlangano yabo futhi bafanele bayifake emasayinini amakhulu ihora isikhathi nokusakaza ngocingo nakho konke kulungile kulabo abafuna ukukwenza ngaleyo ndlela kodwa kimi lokho akubonakali kunjengokristu ngiyazi ke sikhathi abazalwane bakhe bamtshela bathi wena wenza lezi zimangaliso nezinto kungani ungenakukhuphukela lapha uye Jerusalema na futhi sikhuphukela emkhosini wephasika memeza uKhayifasi umpristi omkhulu nabo bonke labo futhi ubazise kwenze phambi kwabo kanjalo ukuze babone imisebenzi yakho futhi manje niyabo yini oyizilazilela nesigejane sabadobi nokunye nokunye ezantsi emfuleni nalelo zinga eliphansi labantu na yini kungani ungazukumi lapha futhi ukubonise izwe nani yabo uJesu wathi ihora lenu lihlala likhona ihora lami alikafiki ehe niyabo uJohane ngesinye isikhathi waye uJohane umbhaphathizi imbhalo yakhuluma ngaye eza futhi yathi lapho efika ukuthi ngani uIsaya wathi cishe iminyaka engamakhulu ayisikhombisa nishumi nambili ngaphambi kokubazalwe kuyoba nezwi lomemeza ehlane futhi wathi zonke izintaba zatshe kudula njengamawundla amancane wonke amaqabunga ashaya izandla zawo amaquma yenziwa amathafa namathafa yenziwa amaquma iziprofetho ezinje ngalezo ngicabangani befundisi ngalolo suku ngenkathi becoshe lokho kufanele ukuthi bathi hey lapho lowo umprofeti omkhulu efika wonke umuntu uzomazi uNkulunkulu uyovele elule emuva imipheme yasesibhakabhakeni imihube yasezulwini izokwehlela phansi ngqolo yomlilo izokwehla iqembu lomculo lezingelosi limphelezele emhlabeni lapho vika wayengumshumayeli omdala nobuso obunhlakanhlaka nesiqephu sesikhumba semvu ezisonge aso isiqephu sesikhumba siyibhande mhlasimbe engakaze ageze njalo ezinyangeni ezintathu noma ezine phandle lapha ehlane waphuma wamudakeni yeguqe wajula eshumayela phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele akazange aye emadolobheni uma noma ubani wayefuna kumuzwa baphumela eJordan ukuzomuzwa yena labo abafunayo wenzani na washukumisa isizwe washukumisa umhlaba kunokuzamazama okuqhubekayo abantu abangazi lutho ngakho ngenkathi Jesu efika akaze azimele ngokwakhe phakathi kwabakhulu abaphakeme ufikele abakho qobo ufikele labo ababemfuna yilapho ukuzamazama okufika khona yilokho akwenzayo namuhla umoya ongcwele ufikela labo uNkulunkulu ababizile nakho ukuzamazama okukhulu phakathi kwabakhethiweyo uNkulunkulu yinto namandla eqhubeka kodwa izwi alazi lutho ngayo bayacabanga zonke lezi zinto ezinkulu eziyizimbali nokusakazwa komhlaba jikelele nama-television nezakhiwo zamadola ayisigidi nakho konke lokho lezo zinto ehamba kahle kakhulu lokho kuwubuwule emihlweni kaNkulunkulu uNkulunkulu akabheki izinto ezinkulu lokho umuntu akubiza ngobuwula uNkulunkulu kubiza ngokukhulu uthi lokho umuntu akubiza ngobukhulu uNkulunkulu kubiza ngobuwula ngamthokozisa ngobuwula labo kushumayela ukusindisa labo abalahlekile manje uJohane cabanga ukuthi bathini na kukhona uhlanye oludala lapha ya umfo mdala obukeke nobuso obuyinhlakanhlaka ophuma edlana ezisonge ngesikhumba semvu futhi ngale umi odakeni engafaka izitatshulo lapha ya uhlangothini lwaseJordani futhi eqhubeka phandle lapho ngubani owake weze into enjalo na lapho uJesu fika bese yawazalela ngale esithebeleni phezu kwenqaba yotshalo bomile nezinkomo zehla zenyuka na futhi uqonde kanye nomama iveza lebe njengoyihlo umama wayezoba kumama ngaphambi kokuba baze bashate kungani wazalwa ngaphandle kwefindo lomshado ongcwele lowo mfana uheni yabo kodwa kwakukukhulu abazange bakwazi nje niyabo abazange bakwazi futhi likanjalo nevangeli namuhla khulu futhi ivangeli liyanyakaza sengathi alikaze linyakaze ngaphambili kodwa linyakaza kuinsali kunjalo libalungiselela wafikela abakhe uqobo abamemukelanga watshela abafundi bakhe ningahambi ngezindlela zabezizwe kepha niye ezivini ezilahlekileyo zakwa-Israyeli futhi lapho nihamba lowo namukelayo wamukela mina lapho ningena emzini abayi kunamukela nithuntuthe uthule ezinyaweni zenu nimuke futhi ngiqinisile ngithi kini yibani ngabanozwelo kakhulu ngeSodoma neGomora ngosuku lokwahlulela kunokuba kuya kuba ngalowo muzi futhi yonke yaleyo mizi eyanqaba lawo madoda ilele emlotheni namuhla yonke eyawamukela isamile njengombhoshongo kunjalo niyabo uthatha isikhathi eside kuphendula kodwa uNkulunkulu uyaphendula ningakhathazeki angiqali kulowo angisoze ngangena esambulweni ngifuna ukumbona ngibuke ubuso bakhe lapho kucula ingwena phakade ngomusa wakho osindisayo ezitaladini zenkazimulo mangiphakamise iphimbo lami lapho zonke izinkathazo zedlula futhi ekhaya ekugcineni ngithokoze njalo njalo ngiyakuthanda lokho asikhothamise amakhanda ethu kumzuzwana nje ningathanda ukuma ngaphambi kokuba nikwenze na ngicabanga ibhayibheli lathi uma ukhuleka thethelela bangaki onesicelo ongathanda nje ukukwazisa nje ngesandla esiphakanyisiweyo na khumbulani uNkulunkulu uyakubona wazi konke ngakho Baba wethu sezulwini sisondela ebungcweleni bakho baphezulu egameni lenkosi Jesu lelo gama elanele konke elanikezwa lapha phakathi kwabantu ukuthi ngisho nemindeni yasezulwini nasemhlabeni yonke yethiwe ngoJesu futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzokwamukela ukubonga kwethu kuqala lo nyaka ofanayo njengoba siwukhipha kulobu busuku enkonzweni ukuwukhipha sinikeze indumiso ukuthi adeshe izwi lakho nokwazi ukuthi usho ukuthini uisho kanje Nkosi zingaki izinto esingazibhala phansi ephepheni ezifanele sibonge ngazo okuncane ukuphunyuka okuyingcingo esibe nakho kulunyaka lapho sathane ngabe uqede ngempilo yethu kodwa awukaqedi ngathi namanje ngakho ke sisaqhubeka siyakhola Nkosi ukuthi sazalwa kuphela futhi sakhuliswa kulomhlaba ukuhlonipha nokudumisa wena Futhi siyakhuleka baba uzosithethelela kukho konke ukwenana wonke amaphutha esiwenzile phansi ohambweni masikhohlwe amaphutha ethu kulobu busuku njengoba siwavuma siwangcwaba ulwandle lokukhohlwa egameni lenkosi Jesu singaphinde siwambe futhi kodwa manje sicindezela sibheke kulomgomo waleyo ndoda iphelele uKristu uJesu Sibe khona kulobu busuku baba njengoba izinciko zakho zikhuluma ngamunye wazo kwangathi ungazigcoba ngomoya wokuphila futhi kwangathi bangashumayela sengathi abagazi ngaphambili futhi balethe imiyalezo ebandleni kulobu busuku futhi sibuthele lapha ngaphansi kwalelo phahla luncane sibonga ngalo Nkosi siyabonga ngokuba nomlilo oshisayo ukuhlale duze kwawo ngophahla phezulu kwekhanda lethu lokho konke kudingeka ngokuba amagugu ethu awekho kokulelizwe lisezweni elizayo uNkulunkulu sibeke phezulu lapho esikholwa khona ukuthi amasela ngeke aqekeze futhi aphange futhi inundu ayilonakalisi ngokuba amagugu ethu angokuphila kuphakade futhi siyakhuleka baba ukuthi uyosivumela sithande lokho zonke izinsuku zokuphila kwethu Senze izinceko ezifanelekile susa bonke obubikithi Nkosi lonke kamuva kubeke kwangathi kungasuswa zonke izimpande zenzondo nalonke ulaka ezimpilweni zethu ukuze sizithobe futhi sibe mnene phambi kwakho siphe khona Nkosi masibe nonyaka omkhulu kunayo yonke esake saba nayo namanje kulonyaka ozayo siphe khona Sipe manje kulobu busuku okwezi lakho njengoba siqhubeka nokulinda imiyalezo yakho egameni lika Jesu siyakhuleka amen ngahlala phansi manje ukuthi kuba nzima kimi ukubona lelo washe likhulu ngalapho futhi angifuni ukugcina abazalwane bami belindile ngakho ke ngizozama ukuphuthuma ngokushesha ngangokunokwenzeka futhi ngikhiphe lengxenye Futhi mhlawumbe uma singaqedi khona ke kusase kuseni sizozama ukuthi mhlawumbe siqhubeke uma inkosi ithanda bese kuthi ke uma umfortunately engedli noma ngabe yini awukhona ke ngizozama inkosi ithanda ukuba lapha ukuqhubeka nenkonzo kaSonto Sikole
Don't forget now. Pray.
Manje ningakhohlwa manje khuleka ngokuphela kwendlela finyelela emihlabathini ephakeme khuleka umkhuleko okholwa uzokwehlisa izibusiso zikaNkulunkulu ileyo ndlela kuphela yonke kwenze ngayo silicule ndawonye lonyaka umusha umanje silesikhathi esiningi kakhulu Masikhuleke khuleka ngokuphela kwendlela ukufinyelela emhlabathini ophakeme khuleka umkhuleko ukholwa uzokwehlisa izibusiso zikaNkulunkulu Ngakho ke uma umkhuleko wokukholwa wehlisa izibusiso zikaNkulunkulu phansi masiqhubeke nokukhuleka ngijabule kakhulu kulobu busuku sinobuso obusha embusweni kaNkulunkulu lobo obabungekho kumnyaka odlule futhi ngiyaqhubeka nje nokukhulekela ukuthi okunye kuzokwengezwa ngaso sonke isikhathi futhi isigamu asikaze sitshelwe ukuthi kuzoba njani ngakolunye uhlangothi Manje sizophenya esahlukweni sesine sesambulo ngabe ukhona odinga iBhayibheli na sina amaBhayibheli athile phezulu lapha uma ungathanda ukusilandela kulungile omunye wabangenisi akeze ngaphambili manje sineqoqo lonke nje lamaBhayibheli lapha Umunye wabaphatheli abangenisi noma ukuthize ake nyukele lapha khona manje mfowethu Zebel makuze omunye futhi uma ufuna nje ukuthatha izinhlangothi zombili futhi sizokwehla ngo ngesikhala sezidlalo futhi noma ubani ofuna iBhayibheli ukuba alandele kake nathi ngani vele uwehlise ngo bese uwanikeza noma ngubani ofunayo Futhi sifuna ukuba niphenge manje sambulweni sahluko sesine futhi manje uma uhleli emuva futhi ufuna ukuqhubekela phambili lapha sinendawo eningi kakhulu kulobu busuku yokuthi wenyukele phezulu futhi uzenze unethezeke futhi ungene esifundweni ngo futhi ungisize ngisifunde futhi ngisitadishe njengoba sihlangana ndawonye kukhona izihlalo phezulu lapha ngibona izithandani ziza futhi nazi izihlalo zimbili khona phakathi lapha nase sis Dasa loyo oyedwa khona phakathi lapha futhi muva ngo phakathi lapha kunezihlalo nje phezulu lapha ngicabanga ukuthi izishayisa moya zijikeleza ndawo zonke Kuli manje bangaki abajabulele isifundo sethu sisanda kuba naso isifundo sosuku lwesishiyagalombili kwiminyaka yebandla esikhombisana ngiyabonga ungenze ngizizwele ngikahle ngoba impeleni ngithole isibusiso esikhulu kubo mina uQobo manje kulobu busuku ngesahluko sesine siyahamba manje uJohane wayekhulume onyakeni webandla laseLaodikeya futhi kulonyaka webandla laseLaodikeya kwakungunyaka bandla wonekele kakhulu kunayo yonke eminye futhi sithole into efikiselana ngomunye kakhulu engxenyeni yokugcinayo yonyaka webandla laseLaodikeya uJesu emingaphandle kwebandla lakhe uQobo lapho ayekhishele khona ngaphandle engongoza eminyango ezama ukubuyela angene Akusiso yini sona lokho na ngicabanga ukuthi kumayelana nomunye wemibhalo efikiselana nomunye kakhulu kwengake ngayifunda uJesu ngaphandle komnyango wakhe uQobo futhi ibandla lakhe lalimkhiphela ngaphandle futhi wayezama ukubuyela ngene ukuba sindisa kuphela noma yimubu umuntu eyovula angibuyisele endlini yami uQobo ngizodla naye futhi naye nami akuyona yini leyo akufikiselani umunyu lokho na uNkulunkulu wezulu wakhishela ngaphandle kwebandla lakhe uQobo ngezivumo khono zabo namahlelo nendlela ababenza ngayo bamkhiphela ngaphandle kwebandla bamukele isivumo khono sabo Kuyinto efanayo nje njengoba kwakunjalo ngosuku lelo uJesu wabethela ngalo futhi lokho kwaba yilokho lapho bemukele khona uBaraba umbulali futhi babethela uJesu Bakunilo mbulali phakathi kwabo lokho kwafakazelwa njengombulali futhi bamukela futhi benqaba uJesu Kristu yena kanye owayengabanika kuphila futhi leyo yinto efanayo wonke amahlelo namahlelo ePentecostali asenayo namhlanje babona ukuthi lawo mahlelo ayafa ngokushesha nje lapho ehlela akukaze kube khona nelilodwa emakhasini omlando elake lahlela lelo elake lenza noma yini ngaphandle kokuthi life khona manje Zonke izibonakaliso izimangaliso nezipho zabashiya nakukonke okunye ngokushesha nje lapho sebehlelile futhi esikundleni sokwamukela inkosi uJesu ukuthi banikeze ukuphila babuya ngo futhi bakhulula uBaraba phakathi kwabo futhi kuyona into embi kabi leyo naku umangalisi uNkulunkulu wakhishelwa ngaphandle ngokwebandla lakhe futhi umile ngongoza unyaka webandla ugcina uzama ukubuyela ngaphakathi. Manje sithola ukuthi izambulo sivinjwe izingxenye ezintathu okokuqala izahluko ezintathu zokuqala ziphathelene nebandla umlayezo ingelosi ezingelosini zebandla futhi kusuka futhi khona-ke la nyamalala khona lapho ngo isahlukweni sesithathu aliveli futhi kuze kube isahluko seshumi nesishiyagalolunye isahlukweni seshumi nesishiyagalolunye labuye phakathi kwalesi sikhathi uNkulunkulu usebenzelana namajuda bese-ke kusukela lapho kuqhubeke kuphakathi kokuza komuzi omkhulu wasejerusalema nokubekwa uphawu kwabantu bakwa-israyeli nokunye nokunye esikhathini sokuphela. Manje ngakho-ke kulobu busuku siya masinyane emva kwalokhu uJohane wayebone esiqingini sasePatmose bangake abakhumbula ukuthi yayiqele kangakanani iPatmose kwi ngaphandle kusuka ogwini na kwakungaphandle kade kangakanani na cishe amamayela angamashumi amathathu kunjalo ngaphandle kusuka ogwini futhi kwakukude kangakanani ukuzungeza iPatmose na niyakukhumbula okunye kuma kwezindawo na cishe amamayela ayishumi nanhlanu ukuyizungeza futhi yayisetshenziselwa ukudingisa amaRoma babeke iziboshwa phandle lapho futhi uJohane wayephandle lapho mayelana nani na wenzani na ngabe webo kuthile na qabo ngabe waye bamkhiphela ngaphandle lapho ngoba wayephazamisa abantu futhi noma yenza into ethize embi na qabo wayengaphandle lapho mayelana nani na ngenxa yezwi likaNkulunkulu nobufakazi bakhe ngokushumayela ivangeli futhi ngabe kukhona okungenzeka komkristu ngaphandle kwalokho okungcono kakhulu na qhabo 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 ngakho-ke yini uNkulunkulu amkhiphela yona lapho yedwa esiqhingini na sinikele incwadi yesambulo yabo uNkulunkulu angavele nje adonsele uboya bezivu phezu kwamehlo kadeveli noma ngasiphi isikhathi afuna ngaso akakwazi na angakwenza kalula nje ngiyamthanda nje ngoba angifanele ukuba ngibe nobuhlakani yabo manje ukuba benginobuhlakani bengizozama ukukhohlwa konke ngakho ngoba ngiyazi ukuthi akekho obengaba nobuhlakani njengaye futhi ngakho-ke mina nje noma yini nginayo nginikela uqobo lwami kuye futhi ngenze nje lokho athi kwenze lokho kuphela ngezinye izikhathi kuphambene kakhulu nendlela engicabanga ukuthi kuyikho kodwa ngiyazi uma ekuhola unobuhlakani uyakwazi akwenzayo angikwazi ngakho-ke ngivele ngimvumela kwenze niyabo khona-ke kuvele nje konke kulungile niyabo ngakho-ke ngivele ngimvumela kwenze yilokho-ke futhi nevili yabo mnumzane mvumele nje akwenze niyabo nguye waziyo akwenzayo angazi niyabo ngakho-ke angizami nje ukuba nanoma yiziphi izimbali ezinkulu kakhulu lezinto futhi ngizithobe nje bese ngithi ngilapha baba noma ngasiphi isikhathi wena ongifuna ngazo ngakho-ke qhubeka nje kanjalo futhi kuhlala kuphuma kahle ngakho-ke uJohane besingeke sibe nencwadi yesambulo ukube bekungengaJohane futhi ukuba uJohane akaphumelanga esiqingini leyo kwakuyindlela kaNkulunkulu yokusinika incwadi yesambulo wayengaphandle lapho ngiyacabanga cishe iminyaka emithathu futhi encwadini waloba incwadi yesambulo. Manje khona-ke lapho simshiye ekugcineni kwesimemo sevesi lamashumi amabili nambili lesahluko sesithathu enendlebe makezwe lokho umoya kushoyo ebabandleni.
Now I begin the fourth chapter. After this, I looked and behold, a door was open in heaven.
Manje qala isahluko sesine. Emva kwalokho ngabona futhi ibheka-ke umnyango ovulekile ezulwini. Nezwi lokuqala engalizwayo linjengokungathi icilongo likhuluma nami lithi, yenyukela lapha ngikutshengise okumelwe ukuba kube khona emva kwalokho. Sizokuthatha ivesi ngevesi futhi nginenqwaba yemibhalo ebhalwe phansi lapha incwadi yayo futhi angazi ukuthi singena kude kangakanani kukho kwangathi inkosi ingasihola.
Now watch, the word is
manje bhekisisani izwi lingukuthi emva kwalezi zinto emva konyaka webandla futhi konke lokhu kusuka lapha kuqhubeke manje kuzobe kuphathelene kuzokwenzeka emhlabeni emva koshitho lwebandla niyabo emva koshitho lokhu kubuyele muva manje ukuyocosha u-Israyeli ngemuva konyaka webandla emva kweminyaka yebandla futhi bona ibandla liphindi livele futhi kuze kube yisambulo isahluko seshumi nesishiyagalolunye lapho libuye nomyeni walo makabonge uNkulunkulu ngomshado. Masifunde lokho nje ningathanda ukufunda le mibhalo njengoba siqhubekana kulungile masiphenye esambulweni seshumi nesishiyagalolunye kulungile mnumzane isambulo ishumi nesishiyagalolunye masiqale evesini lesikhombisa isambulo seshumi nesishiyagalolunye lana lapho ibandla liphinde livela khona futhi aliphindi livele kuze kube ngaleyo esahlukeni seshumi nesishiyagalolunye.
Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come.
Masithokoze sethabe futhi simnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomkalo uzilungiselele. Wongi bengingashumayela kulokho kuze kube phakathi kwamabili futhi ngingakusho nesigamu bukani umkakhe uzilungiselele. Uchali uneli nani nonke lokho ebesikukhuluma nje ezansi lapho noRodney ngolunye usuku niyabo ngenkathi u-Elisha ephonsa leyo ngubo phezu kuka-Eliya noma u-Eliya wayibeka phezu kuka-Elisha wafikelela emuva wase isusa futhi wayembatha futhi wahamba nayo phezu kwakhe waze wawela eJordani futhi waya entabeni wasegibela enqoleni wayiphonsa emuva. Lapho umKristu eqala ukusindiswa ubuso bakhe buphendukela kuKristu kodwa-ke unento amele azenzele yona uzomele into elandelayo aziyingcwelise kuyo yonke imikhuba engcolile lahla yonke imithwalo ezilungiselela umlobokazi uzilungiselele. Kungikhumbuza indaba encane nje ngimele ngikusho ngaphambi kokuba siqhubeke phandle tshonalanga lapha isikhathini esithile esidlule iminyaka eminingi kwakukhona le nkampani enkulu Amo and Swift Packing. Benza kanjani? Baphuma lapho futhi bathenge izinkomo futhi bathenge amapulazi futhi kubiza imali eningi futhi bathenga wonke amapulazi amancane futhi babe nezigidi zama-eka zepulazi kanjalo bagijimise lezi ezinkulu izinkomo ezinhle iHereford ngezigaba okwabo ojantshi babo uqobo nezinto eziletha lezo zinkomo zisuka edlelweni elilodwa ziye kwelinye. Futhi Armand Swift babe nepulazi likhulu futhi kwenye usuku baba nenduna lapho umphathi omkhulu kwakunguye wepulazi wayenamadodakazi amane noma amahlanu. Futhi bathola ukuthi omunye wezelamani zakwa-Amo waye noma hhayi izelamani kodwa amadodana ayezovakashela epulazi futhi waye sengencane indoda engaganiwe futhi wonke la mantombazane ayeqinisekile ukuthi ayezoyenga lo mfana ngokushesha nje lapho efika futhi ngakho-ke wonke ayilungela futhi elungiselela konke ukuba kufike lapho efika lapho ayezohlangana naye egqoke ezosuku lwesifunda egqoke izingubo zawo ezincane inensephe kuye no-44 enqulwini ngayinye nalezo zigqoko ngemuva kwekhanda lwawo yazi futhi ayezoba basetshonalanga abajwayelekile futhi ngayinye yamantombazane yayizothola eyodwa yawo yayizothola lo mfana futhi ayenomzala omncane lapho kungukuthi umama wakhe wayesashona futhi ubaba wakhe wayesashona wayengumzala futhi icishe impela wayeyisiqila kuwo wonke ayekhona lapho futhi wona umsebenzi ongcolile wadingeka wenze egeze izitsha nakho konke futhi wayengenazingubo zokugqoka wayedingeka athathe ama-head meet down kanye ne ngakho-ke lapho kufika isikhathi lapho lo mfana ayezofika khona ngaso wonke angena ekalishini futhi kude yehla hhayi esiteshini ngasheshini ukuyo kwamukela yena futhi babe tubule ziphamu namahashi eyiyiza nakho konke futhi bamkhiphele epulazini futhi ngalabo bosuku babe nendumezulu yephathi futhi aphumela lapho ezimbondeleni zotshani bemfuyo nothango losibaya futhi acula futhi atanza futhi ubusuku bonke kolukunqu wayelapho izinsuku ezimbili noma izintathu nomzalo omncane manje ngizofanisa lokhu nokuthile manje abazali bethu abagqoke kahle izicabucabu ezinkulu namabadla amahle futhi kubukeka sengathi uma kukhona noma yiliphi igama elingcolile lifanele linikeze amaphentekostali into ethile engalungile benza into engalungile nabo kodwa akukho lutho olwaziwa ngalo yabo bathi ukuba uhlobo lwezinga ngakho ke bona anizwa ngalokho kodwa ake omunye umfundisi wephentekostali enze iphutha kanye futhi mfowethu ngiyakutshela bazomqukatha anqamule yizwe kulo lonke iphephandaba yebo mnumzane ake omunye umfowethu wephentekoste akhulekele umntwana futhi afe wonke amaphephandaba ezweni azoqukatha ukuphulukisa ngokuka uNkulunkulu kungubuhlanya hawo phela ke kungani bengabeki lonke udaba ephepheni ukuthi uDokotela uyehluleka na isoso lesigugukazi lehanzi isoso leqhude lehanzi niyabo ngakho ke uma bebengenza lokho bebengeke babe nendawo yanele kumakholomu emaphepheni kubhala bonke abafile Uma bengingaphuma lapha emathuneni bese ngithi wonke umuntu owake wafa ngaphansi kokuphulukisa ngokukaNkulunkulu kwesukume bese ke ngithi wonke umuntu owake wafa ngaphansi kokwelwasha ngokwezemithi akasukume bekuzobadlula ngesibalo ngesigidi koyedwa futhi kunjalo impela ngakho ke uma bezoxeka uyedwa xeka umunye ngakho ke kunjalo kodwa babulala izigidi ngonyaka ngemithi yokuhlinzwa futhi awulokothi uzigama ngakho yabo ngakho ke mazenyana yayinawo wonke umsebenzi onzima ukuba ikwenze ngakho ke ngenkathi khona manjalo umfana ngobunye busuku lapho isidlo sakusihlo sesiphelile futhi ayekade enemitanso futhi ngayinye yalawo mantombazane yayinhle kakhulu niyazi futhi le ntombazanyana ehliphekayo yayifanele igqoke elincane lidale lokho elidlavazekile futhi ngobunye busuku yayihleli eholo lokudlela ngemuva kokuba ukudla kwakusehla kwase kuphelile futhi yayike ze izitsha futhi yagijima yaphuma ngasecekeni elingemuva kuyochitha amanzi kugeza izitsha yona ngekathi jika othangweni lesibaya nange emile ncike othangweni lesibaya wathi sawubona wayenamahloni kakhulu ngoba lowo kwakungumfana womphathi omkhulu indodana yomnikazi wepulazi Wehlisa indishi yezitsha ukuze angaqapheli ukudlavazeka kwayo kukhulu waqala kubuyela emuva engafake lutho ezinyaweni ebuke emuva kanjena futhi yanyukela kuye yathi ungangesabi yathi ngifuna ukukutshela ukuthile yathi ngiphumele lapha ngenhloso eyodwa ngiphumele ukuzotshela unkosikazi futhi yathi bengilokhu ngicinga yonke indawo yathi bengingafuni ukushada nanoma yiyiphi yamantombazane emuva lapha edolobheni ngifuna ukuthola lokho engangicabanga ukuthi unkosikazi wangempela Yasithi kuwo wonke sengiwabonile bengikuqaphela ngalapha futhi ngitholile ngokunye ukusizwa ukuthi ngumzala wathi kunjalo mnumzana yathi ngifuna ukukubuza ukuthile ungangigana na ngani wayengazi ukuthi yenzeni wayethukile kakhulu wayengazi ukuthi ayiphendule kanjani indoda Ose kuthi ngicabange nje ukuthi wazizwa kanjani awunjalo na lapho mina isoni engake ngaba yizo esingeni namsebenzi walutho umntwana wesidakwa uJesu Kristu wathi ngifuna wena ube ngowami kwakungenzeka kanjani ukuthi yeze kumuntu onjengami na Wayengakakusho kanjani ukuthi ngizokunika ikhaya ezulwini na wayengakakusho kanjani ukuthi ngizokusindisa na omubi njengami kwakungake kuze kwenzeke kanjani na kodwa wakwenza Wathi mnumzane angifanele bengingekwazi ukuba unkosikazi wendoda njengawe wathi ngoba ujwayele izinto ezinhle futhi mina angazi lutho ngazo ngimpofu yathi kodwa ngokukhetha kwami futhi kwakungemnandi lapho uJesu kutshela lokho wawazi ukuthi wawungafanele ukuba ngumKristu wena kukho owawungaka kwenze kodwa yena akulutho wavele nje wakhetha wena yabo yena ekulungeni kwakhe umusa wakhe ukuthi wakhetha wena wena awukhethanga yena uyazi yena wakhetha wena kunjalo wathi ange wathi ungabheki izingubo zakho zokugqoka ngizibheki izingubo zakho zokugqoka ngibheka lokho yikho yathi uzongigana na ekugcineni kwenziwe isivumelwane futhi yathi unyaka wodwa kusukela namuhla ngizobuya wena lungela ugqoke ingubo yomshado ngokuba ngizobuya futhi ngikushade khona lapha kule mihlabathi futhi ngizokuyisa eChicago ku-Outer Drive lapho uzoba nenqaba ukuba uhlale kuyo futhi konke lokhu kugeza izitsha kuzophela nezinto khona-ke lapho odadewabo noma abazali bakhe sebezwe ngalokho bathi wena siphukuphuka simpofu esincane singazilutho ngani uyazi ukuthi leyo ndoda ibingakuqondile lokho futhi akukhona yini ncamashi lokho abokushoyo namuhla na kungenzeka kanjani ukuthi izigejane sabagenquka abangcwele izigejane sabantu abangakwazi inhlobo okubhala igama labo qobo bayoke babe yibandla kanjani na beliyoke libe kanjani iqembu elinjalo na kodwa konke lokhu kulungile lapho sesitshenjiswe umshado futhi zezwa lokho kwanga kokwendisa kukajesu kristu enhliziyweni yethu ukususa isono sethu ukuthile kusitshela ukuthi uyabuya futhi impela nje njengomhlaba ngelinye langa uzobuya wonke unyaka wasebenza izigqilaze lendoloza amasente akhe angamashumi ayisikhombisa nanhlanu mancane lokho abamnika khona kube umholo wakhe wosuku futhi wayelondoloza imali yakhe kuthenga ingubo yakhe yomshado ukulungiselela yonke into kwakuyilokho kuphela kwemicabango yakhe ukulungiselela futhi yayiuzilungiselele wathola izingubo zakhe zomshado ngenkathi abazali bakhe babemhleka futhi behlekisa ngaye ekugcineni kufika ekugcineni usuku waziqokisa ingubo yakhe emshado wazilungisisa futhi wazihlanze futhi omzala bakhe abancane beza kuye bamkhothamela base bethi wena nto encane isilima ngani uyazi ukuthi wayengakuqondile lokho wayengeke akhulumene ashade intombazane efana nawe kodwa wazilungiselela noma kunjalo ngakho-ke kuyafika sekuleyithi ngalokho kuhlwa futhi baqala ukumgcona futhi behlekisa ngaye wama emnyango ngo elindile noma kunjalo futhi ngakho-ke yena yathi wathi uzofika ngasiphi isikhathi na wathi akashongo kodwa wathi yangitshela ubusuku ukuthi uzongishada noma nginike indandatho yesethembiso somshado yathi yangitshela kungaba cishe unyaka wodwa kusukela manje ngakho-ke nginehora elisele amen waqhubekela indile nginehora elilodwa lisele imizuzu engamashumi amathathu esele imizuzu eyishumi esele futhi bahleka futhi bahlekisa ngaye futhi bambiza ngakho konke kodwa ekugcineni ngalo lelo hora elibucayi bezwa isihlabathi siphakama ngaphansi kwamasondo amahhashi yeza kwakuyinto enjani kubona lowo mlobokazi omncane owayezilungiselele ugxuma uphuma emnyango futhi uzungeza izinti eziphase izithombo ezimbozwe ngezimbali phandle lapho ukuba andizele ezingalweni zendoda eyithanda nokuba ibe ngumyeni wakhe ukumthatha amngenise kanjalo futhi bashadiswe futhi bagibele bahambe kulungela lezi zinsuku mfowethu laba abahlekisayo futhi bethi abagingqika abangcwele futhi ipentecostal lezinto ezinjalo silindile sinesikhathi esincane but akukho mehluko kulokho kwakulokhu kukhona ungakhathazeki sinesikhathi esincane esisele futhi ngalowo mzuzwana awuthembisa uzoba lapha futhi ngolungela lezi zinsuku sizothatha indiza futhi simuke lungela nje yiba ulokhu ugqoke ingubo yomshado susa lonke ulunya zweni yakho konke oku lalela ukuthi lo mbhalo ufundeka kanjani lapha masithokoze sethabe futhi masimnike inkazimulo ngokuba umshado wewundlu ufikile nomkalo uzilungiselele niyakuthola na futhi wanikwa kuba embathe elineni elicolekileyo nelikhazimulayo elihlanzekileyo nelimhlophe ngokuba ilineni elicolekileyo liyizenzo ezilungileyo zabangcwele makabonke uNkulunkulu. Yayisethi kimi loba ukuthi babusisiwe abamenyelwe esidlweni somshado wewundlu. Yayisethi kimi lawo angamazwi aqinisileyo kaNkulunkulu. Ngakho ke kuzoba nomhlangano emoyeni ngolungelo lezi zinsuku kulele lihle lihlehle. Ehhe, hlala ulungele nje, zigcine ulungele. Hlanza inhliziyo yakho kukho konke ukucabanga okubi. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu kungenandaba ukuthi kubukeka kumnyama kanjani nokuthi kungakanani ukuhleka nokuhlekiswa ngawe nokuthi wenze iphutha. Qhubeka ngokuphila impilo ngokungcwele nokuphilela uNkulunkulu. Yiba ulokhu qhubeka nje ihora lizofika.
So you see she appears again now in Revelation 19. After
Ngoko ngeni yabo usifazane uyavela futhi manje esabulweni seshumini sishiya kalulunye emva kwalezi zinto emva kokuba esebone unyaka webandla emva kwalezi zinto ngabheka futhi ibheka umnyango manje kumlani uJohane usesepatmose futhi ngemuva kokuba esebone yonke iminyaka yebandla edlula ngabheka futhi ibheka-ke umnyango ovuliwe ezulwini umnyango yini umnyango na izambulo sesithathu isishiya kalombili izambulweni isahluko sesithathu nevesi lesishiya kalombili ngiyayazi imisebenzi yakho bheka ngibekile phambi kwakho umnyango ovulekile okungekho muntu ongawuvala ongavala futhi angekho ongavula yena ngumnyango umnyango uKristu ngumnyango wathi kuJohane ongcwele weshumi ngingumnyango wesibaya sezimvu futhi ezweni lidala uthola ukuthi umelusi wezimvu ugijima ezimvini zakhe ngemuva kokuthi esezibalile futhi ubona ukuthi zonke zingaphakathi khona-ke ulala phansi emnyango impisa ayikwazi ukungena ngaphandle kokumvusa noma izimvu zakhe azikwazi ukuphuma ngaphandle kokumeka wo zizizwa ziphephe kangakanani izimvu ngoba umelusi wezimvu ulele phansi emnyango Unowa wethetamenteni elidala wame mnyango omkhumbi wolalelani ngizosho ukuthile wame mnyango futhi washumayela kuphenduka nokulunga kubantu ababemhleka futhi kulowo mnyango ofanayo ayemi kuwo angekho noyedwa owayengangena emkhunjini ngaphandle kwalowo mnyango wodwa kwakungekho ngaphandle komnyango wodwa emkhunjini futhi kunendlela yodwa kuphela kulungile mfowethu kunendlela yodwa kuphela engenela emzimbeni kaKristu kunomnyango wodwa kuphela oye ebandleni likaNkulunkulu ophilayo futhi uJesu uyilowo mnyango ngingumnyango ngiyindlela umkhwaqo oholela emnyango ngingumnyango kusesibaya sezimvu wathi kulo nyaka ebandla ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo washo lokho onyakeni webandla lamamethodisti bawufulathela bangela enhlanganweni kepha ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliwe manje emva kokuba sebemukela ukungcweliswa wathi ngizobeka umnyango ovuliwe ongumoya ongcwele ngamoya munye thina sonke kanjani na baphathizelwe emzimbeni munye onguKristu wamisa lowo mlayezo ngaphambi kwebandla le-Methodist futhi waphambuka kuwo banyukela ekungcwelisweni futhi benqaba umoya ongcwele niyakukhumbula lokho na lowo mnyango ovulekile ngele kanjani kuKristu na ngamoya munye umoya ongcwele okungumoya kaKristu singenile hayi ngokuxhawula hayi ngokufafaza kodwa ngombhaphathizo kamoya ongcwele wodwa zonke sibhaphathizelwa emzimbeni owodwa futhi senziwa abahlanganyeli balowo mzimba mbhaphathizo wodwa kamoya ongcwele kulowo mnyango lo mnyango ubekwe ezulwini lowo mnyango lapho ebheka phezulu wabona inkosi uJesu bekusesani nje ingxenye elandelayo yakho lowo mnyango inkosi uJesu ngabheka futhi bheka-ke umnyango uvulekile ezulwini nezwi lokuqala engalizwayo li izwi lecilongo Manje isicawu siyashintsha uJohane belokhu ebheka iPatmos futhi manje ubheka phezulu ngani na ubona ukuthi lokho kuqhubeka emhlabeni lapha leminyaka ebandla konke zantsi iminyaka yebandla isikhombisa bese kuthi ke hemva kokuba eseqedile ukubuka iminyaka yebandla hemva kwalokho hemva kokuba iminyaka yebandla isinqamukile wezwe iphingi futhi wabheka phezulu ngasezilwini futhi wabona umnyango ovulekile futhi iphimbo lokuqala lalizwakala njengecilongo kulungile isicawu sashintsha sisuka ePatmos saye ezulwini iphimbo kwakuyiphimbo elifanayo lahamba phakathi kwezinti zezibane ezisikhombisa zegolide iphimbo lifanayo iphimbo alishintshanga kodwa iphimbo lalikuphi lapho elizwa khona okokuqala na bangaka abakhumbulayo onyakeni webandla lokuqala na ngemuva kwakhe ngangikumoya ngosuku lenkosi sambulo sokuqala ishumi ngakho ke kumoya uma ufuna ukubhala lokho phansi esambulweni sokuqala ishumi neshumi nantathu ngangikumoya ngosuku lenkosi ngezwe emuva kwami kungathi izwi lecilongo futhi kungathi inhlokomoya amanzi amaningi futhi ngaphenduka kuba ngibheke ngabona omi phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide manje emva kokuba esemkhombise yonke leyo mfihlakalo yalezo zinti zezibani ezisikhombisa zegolide ephethe izinkanyezi ezisikhombisa efake izinwele ezimhlophe nokunye nokunye nezinyawo ezinjengethusi namehlo ayenjengomlilo izifanekiso wabe esezwe iphimbo elifanayo bekusesane likhuluma livele ezulwini futhi wabheka phezulu wasebona umnyango ovuliwe umnyango ovuliwe ongenele ezulwini ungena kanjani na ngokristu ujesu lowo mnyango wodwa indlela eyodwa yikho enye indlela noma yimuphi umuntu okhwela ngenye indlela ufana nesela nomphange futhi emfanekisweni walowo owakhwela futhi wayesesidlweni sakusihla somshade ngaphandle kokubo wafunyane necala futhi waboshwa wasephonselwa ebumnyameni obungaphandle indlela yodwa kuphela yokuze esidlweni sakusihla somtshato ngikholwa ukuthi ngishumayele ngakho lapha kungekudala nomaphi lapho umyeni lapho umuntu eze uyashada ezweni lakudala ufanele anikeze izimemo yena ngokwakhe ufanele anikeze izingubo ezinde ngokwakhe ngakho-ke lapho ehlangana nale ndoda lapho yona ihleli etafuleni lesidlo sakusihlwa bangaka okhumbula umfanekiso na impela wena ofunde ibhayibheli futhi wafumana indoda etafuleni lesidlo sakusihlwa ingayigqokile ingubo yomshado kwini na umyeni uma iminyango futhi bonke beza benyuka nesimemo akekho ngeza kubaba ngaphandle kwami konke ubaba ngiphe khona noma akumemile kuzoza kimi namba beza benikeza isimemo sabo umyeni ukuze wonke umuntu ezobukeka ngokufanayo leyo yinto eyodwa ngobuhle yasemandule inkolo kamoya ongcwele kubenza bonke babukeke ngokufanayo noma ngabe bacebile noma bampofu baboshiwe noma bakhululekile bamnyama noma bamhlophe wesilisa noma wesifazane bonke bamunye kukristu jesu futhi umyeni wema emnyango futhi wemukele isimemo wambesa ingubo yende lomfo ukuze abacebile labampofu bonke babebukeka ngokufanayo kungaleyo ndlela embusweni kankulunkulu akukho bafo abakhulu nabafo abancane bonke bangumfo yedwa bonke bamunye kukristu manje ngicabangani lapho umyeni ebuya futhi wathola indoda ehleli lapho ingayimbetha ingubo yomshado na wathi mngane ungene kanjani lapha na futhi yama ingakwazi ukukhuluma kukhombisa ukuthi iza ngenye indlela ngaphandle komnyango ingene ngewindi ingene ngomnyango ongemuva futhi wambiza komngane ukukhombisa ukuthi yayilungu lebandla mngane ungene kanjani lapha ungayimbethi ingubo na manje ujesu washo lokhu uqobo lwakhe futhi wabiza umgcini wendlu wathi yibophe unyawo nesandla futhi yaphonsela ubumnyameni obungaphandle lapho kuyoba khona kukhala kulila nokugedla amazinyo lawo ngamazwi kakristu uqobo kunjalo yaphonsela ngaphandle ngoba kwafakazisa ingenangubo yomshado yeza ngenye indlela ngaphandle komnyango ukube yangena ngomnyango ngabe yayamukele ingubo yomshado lalelani lokhu khona-ke uma ingubo yomshado ingubhabhathizo kamoya ongcwele sizomelwa kanjani ngenye indlela na uma unyaka webandla lokuqala kwakufanele ungene ngomnyango ukristu jesu ubhabhathizwe egameni likajesu kristu wamukele ubhabhathizo kamoya ongcwele okwembatha ingubo yomshado siza kanjani ngenye indlela na Uma uza nge-Methodist, nge-Baptist, noma ama-Pentecostal, noma yiliphi elinye ihlelo, uzoboshwa, futhi uphonselwe ebumnyameni bungaphandle. Ufanele uze ngoKristu Jesu indlela, umnyango, iqiniso, ukuphila. Amen. Kulungile, iphimbo elifanayo, isambulo samashumi amabili nanye, noma isambulo sokuqala ishumi leshumi nantathu. Futhi ngifuna niqaphele, iphimbo alizwa likhuluma kuye lalinokucaca kwecilongo. Yazi ukuthi icilongo lizwakala kanjani, linikeza umsindo ohlonelo zayo. Lisho ukuthini icilongo ephephelini na? Yimpi noma yinini lapho ubona kushaya kwecilongo empini ngesikhathi sephepheli? Ukuzwakala kwalo kusho impi, kungaba isambulo noma kuthile okuzokwenzeka. Manje yena emva kokuba iminyaka ebandla yase iphelile, futhi konke kwase kulungele, kwalungiselelwa ukuhlelwa kwesahluko sesine lapha. Iminyaka ebandla yase iqediwe, wayesevele ewushile umhlaba. Nebo, khumbulani iphimbo elakhuluma kuyo emva kwakhe ezintini zezibane zesikhombisa zegolide, umsebenzi wawusuqediwe. Futhi manje lelo phimbo elifanayo lalikhuluma phezulu ezulwini, kwakuyini na? Wayesevele seqedile kuhlenga abantu bakhe, umsebenzi wakhe wasemhlabeni wawusuqediwe. Futhi wayesesenkazimulweni ebiza uJohane. Nyukela lapha. Ehe, amen. Lokho kungenza ngizise sengathi ngingamemeza ngosuku olwandulela unyaka omusha. Oh he, lakho lapho ukhona, uyabo, ukulungela, nyukela lapha. Impi lokhu ngukuhleleka kwempi enkulu, abantu abenqaba umlayezo kaNkulunkulu, benqaba umoya ongcwele, isithunywa samabandla esikhombisa. Lowo wayalelo mlayezo womusa wakhe akasalanga nalutho, kodwa ukwahlulela kwase kulungele. Ongenkathi esalungela ukuthulula izinhlupho phezu komhlaba manje, nyukela lapha ngikutshengise okulungiselela kwenzeka. Ukwala uKristu izoni ezingamhlonipha uNkulunkulu, ngizothululela ulaka lami phezu kwabo. Kuzizani kudleleke, wo njengoba sehla ngobusuku, nizothola okuningi kwakho nokuningi kwakho ngaso sonke isikhathi. Ngeke sikwazi ukuthola konke phakathi lapha, sizofanele siqhubeke sibhekisela ezindaweni ngezindawo. Lokho kuzoba yinto embi kabi kulabo lapho icilongo lokugcina lizokala, nalapho impi yokugcina isiliwa, lapho intshumayelo yokugcina ishunyayelwa, lapho icilo lokugcina liculwa. Futhi simi esihlalweni sokwahlulela sikaKristu, uzobuzwa, kungani ungakwemukelanga na? Wenzeni ngokuphila engikunika khona na? Uzocelwa ukuthi unikeze isizathu, kuyokwenzekanike na? Ningizwile ngicula lelo culo, noma ngilizama, kuzokwenzekanike na? Kuzokwenzekanike na? Lapho kuvula incwadi enkulu, kuzokwenzekanike na? Lapho labo abenqaba umlayezo bazocela ukuthi banikeze isizathu, kuzokwenzekanike na? Uzoba lapho ngokuqinisekile nje njengoba le ncwadi ilotshiwe. Uzokuma lapho bese ubuzwa ngesizathu. Oh, kuyasikhokhela mfowethu, tetewethu, kuzifanele njengamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ukuba sizihlole ngehora ngalinge losuku. UPaul wathi, ngifa nsuku zonke nokho ngiyaphila, hayi mina kepha uKristu ophila kimi. Niyabo, hlolwa ngoba wazi ukuthi hora nini ozobizwa ngalo ukuthi uphendule kophezulu. Manje yizwa iphimbo lecilongo, kulungile, qaphelani, qaphelani ukuthi uJohane wathini. Washo lapha engxenyeni yokugcina yalesi sahluko sokuqala, izwi lokuqala lali njengecilongo elakhuluma nami, futhi lathi yenyukela lapha. Nyukela lapha, ngikutshengisile iminyaka ebandla emhlabeni, manje nyukela lapha, ngizokutshengisa ukuthile okwenzekayo lapha. Yabo, uKristu wayesewushile umhlaba ngaleso sikhathi, wayesenyuke wangena enkazimulweni. Unyaka webandla wawusudlulile, wakhombisa ukuthi umoya wakhe wawusuqedile lapha, futhi wayesehambe wangena enkazimulweni. Futhi wayebiza uJohane ukuthi akhuphuke, futhi wamkhombisa enye into eyayizokwenzeka. Nyukela lapha.
Now, we notice John, the second chapter, the second verse.
manje siqaphela uJohane isahluko sesibili ivesi lesibili qaphelani ngokushesha uJohane wengeza lokhu futhi basinyane amen wo uma ngiziphatha ngokuxakile ngizizwa njengikahle uJohane wengeza masinyane ngaba kumoya uma uzephimbo likaNkulunkulu likhuluma kuwe kwenzeka okuthile amen wo ngabe kwenzeka kuwe kanjalo na kwenzeka kimi iminyaka engamashumi amathathu nanye edlule futhi angikaze ngibe ngokufanayo kusukela ngaleso sikhathi wo lapho athi yenyukela kimi nonke lina elikatheleyo nelisindwayo ngizoniphumuza wangiguqula uJohane wathi masinyane ngaba kumoya umoya muphi na umoya ngcwele o ngangikumoya futhi bheka isihlalo sobukhosi sasimezulwini nohlezi phezulu kuleso sihlalo sobukhosi yabo uJohane wayesewushilo umhlaba manje uKristu wayesewushilo umhlaba esimweni sikamoya ongcwele futhi wayesephindele emzimbeni futhi namuhla umzimba uhlezi lapho njengesikhumbuzo njengomhlatshelo sifika kulokho khona phansi esahlukweni lapha kodwa umoya kaKristu uyabuya ukuhlala ebandleni ukuphila kithi manje masinyane ngemva kokuba esetshengiswe ukuphela kwenyaka womsebenzi wakhe lapha wenyukela ezulwini wathi ngizokutshengisa kumele ukuba kube khona emva kwalokhu emva kweminyaka ebandla wathi Johane angisakwazi ukukhuluma kuwe phansi lapha ngoba ngishiyile phansi lapha nginyukela phezulu yenyukela phezulu lapha nami amen futhi ngizokutshengisa kumele ukuba kube khona yeva kwalokho wo he ngo wasithele embonweni wasithwele enkazimulweni isehlakalo sakhe kumele ukuthi kwaba yinto ethile efana nekaPawulu kwaba seKorinte besibili ishumi nambili isibili nesine uma nikubhala phansi kwaba seKorinte besibili isibili kuya kwelesine uPawulu wahlwithwa ngolunye usuku wangena embonweni naye benikwazi lokho na futhi wabona izinto ayingafanele ukuba khulume ngisho ngaze iminyaka eyishumi nane akagaze ngisho akubalule yabo kodwa lalelo mehluko phakathi kwazo lokho uPawulu akubona wenqatshelwa ukuba akhulume ngakho noma ukuba akukhiphele umphakathi oh he angikholwa ukuthi wayengakwenza ngoba uhambo oluncane engaluthatha ngolikwisuku angikaze ngikwazi ukukuyeka futhi angisoze ngakwenza yabona wabona izinto ayengeke akhulume ngazo ngicabanga ukuthi wayengenawo amazwi uku wahlithela kwelesithathu amazulu noma kunjalo niyabo phezulu kwelesithathu izulu kwehluke kangakanani ngenkathi uJohane ahlwithwa futhi wabona uJesu waye wathi kulobo encwadini lokho kubonileyo bese kubuyisa ukuthi umele muve emabandleni uPawulu wenatshela ukuba akhulume futhi uJohane waze wacela ukuba akulobo encwadini ze kuzohamba kwehle yonke iminyaka oh hey kwembuliwe manje ukuba kwembulwe kuloli izinsuku zogcina kwakungembuliwe izinsukwini zakhe kwembuliwe manje njengoba siqhubeka oh futhi kabelane uJohane enyuswe masinya ngemva konyaka webandla kwakungumfanekiso webandla elihlithiwe masinyane emva kokuba unyaka webandla usuphelile lo nyaka webandla laseLaodikeya bese kuza uhlwithwa ibandla lenyuka njengoba kwenza uJohane lingena ebukhoneni bukaNkulunkulu oh hey lokho nje kuvunguzisa umphefulo wami hlwithwa ohlithweni lwebandla futhi kwathi lendawo incwadi yesambulo yalotshwa yabo ekupheleni kwenyaka webandla manje nginokuthile kuncane lapha ngifuna ukucacisela ukuthile lokho okube yihangela kudala sikhathi eside phakathi kwamaKristu amaningi futhi ngicabangile namhlanje ngenkathi bengitadisha ngibhala imibhalo futhi ngithola amagama nemibala eyahlukahlukene nezinto sizongena kuzo ngemuva kwesikhashana amathingo enkosazana nezimpawu nokunye nokunye bengibhala le mibhalo lapho ukuze ngikwazi ukubheka emuva kuyo futhi ngiphe ngibekisele kuyo uma ngiqhubeka ngoba imvamisa ukuba bengizokhuluma ngokuthile okufana nalokhu bengingakuzoba ukwehlukile bengizozama ukukwazi ngenhliziyo kodwa le ndlela lapho nje unesikhathi esincane ngithanda ukubhekisela kukho ngoba kuhamba yonke indlela kudlule emibhalweni emuva naphambili manje kumathewu eshumi nesithupha ishumi nentathu sithola lokhu uma wena ubhala imibhalo phansi umathewu uma ufuna ukubuya uma ufuna ukuphenya kukho kulungile umathewu weshumi nesithupha ishumi nentathu sizophenya emuva bese sikufunda khona ke sizoba nakho impela umathewu isahluko seshumi nesithupha nevesi leshumi nentathu lalelisisani manje njengoba sifunda eseshumi nesithupha eleshumi nantathu upetru esefikile noma ujesu esefikile kuwo emaphendleni asekhesariya filipi wababuza abafundi bakhe wathi abantu basho mina indodana yomuntu ingubani na bathi abanye basho ungujohane umbhaphathizi abanye basho u-eliya abanye basho ujeremiya futhi noma omunye wabaprofethi wathi kubo nina-ke nithi ngingubani na usimoni petru waphendula wathi wena ungukristu indodana kankulunkulu ophilayo ujesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena simoni kajona inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa ubaba osezulwini nami-ke ngithi kuwe wena ungupetru phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango ehaitese awayikulahlula futhi manje futhi ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini khona wabayala abafundi ukuba bangatsheli muntu ukuthi nguye uJesu onguKristu lalesisani manje kulungile isikhathi siqala kusukela kulesi sikhathi waqala ngifuna ukuthola okunye ningakufunda kuqhubeke kwehle thulani ivesi lamashumi amabili nesishiyagalombili lapha ngoba ningafunda konke uma nifika ekhaya ngiqinisile ngithi kini bakhona abanye kwabemi lapha abangayikuzwa ngempela ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo cabanga ngakho abanye bemi lapha bayikuzwa ukufa baze bayibone indodana yomuntu iza embusweni wayo isitatimende esinjani pho ukuthi umxeku uthanda kanjani ukucosha lokho bese eyakhombisa nje ukuthi uyisimungulu kanjani niyabo uthanda kanjani ukukubamba lokho futhi sekufike kwedlula futhi babengazi lutho ngakho niyabo kulungile ngemuva kokuvuma kwetwala likaPetru esaziyo ukuthi ukuvuma kwakhe wayezokwakha ibandla lakhe kuleli twala elifanayo hhayi uPetru eyitshe elincane njengoba iRoma likatolika lizama ukusho kodwa ukuvuma kukaPetru kwesambulo lelo ibandla uNkulunkulu uzokaphula hhayi ukuvuma kwale ndoda ngoba kamuva wahlubuka hhayi ukuvuma ukuthi uyindodana kaNkulunkulu ngoba babazi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu uPetru wavele wakusho kodwa okwakuyikho kwakuyi isambulo esasimbuliwe sivele zulwini ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu wathi inyama negazi akukufundisanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu futhi phezu kwaleli dwala lelo dwala lokuvuma ngizolakha ibandla lami namasango ehaitese awuyikulithinta alahlula ngithemba ukuthi asiphelelwa yizikhathi ngokushesha kakhulu lapha manje ukuthi singafinyelela kulokhu ngo futhi sifuna kubona ukuthi lokho kugobhoza kungene kanjani esidalweni singumuntu yindaba enhle khona lapha uma nje singafinyelela kukho kulungile yebo ukuvuma kwedwala lokho uPetru ayeyikho wayezokwakha ibandla lakhe phezu kokuvuma kukaPetru wathi abanye abemi lapha bayikuzwa ukufa baze babone indodana kaNkulunkulu ingena embusweni wayo manje gubulani wakhuluma abanye lokho kwakungaphezu koyedwa akutshela na abanye kuzobanga abaningi ngaphezu koyedwa kodwa manje bhekani bonke abafundi bakhe wayemi lapho futhi wayebuza ngamunye wabo nicabangani ngalokho na futhi nicabangani ngalokho na Kodwa wathi kukhona kwabanye benu kwabemi lapha, abanye bemi lapha abangayikuzo kufa baze babone indodana yomuntu ingena embusweni wayo. Wo ye, isitatimende sinje pho, cabanga iminyaka eyizinkulungwane ezimbili edlule lokho kwashiwo. Ngabe kuyo, ngabe izwi likaNkulunkulu alehluleki na? Yonke izwi elishoyo liyofezeka na? Manje uma sifuna phenyeni ngale khona-ke esahlukweni seshumi nesikhombisa sikaMathewu ngokulandelayo, ngenkathi ethathe ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho wathatha uPetro, uJakobe noJohane benyukela entabeni bebodwa ukuze babe ufakazi. UPetro, uJakobe noJohane futhi babona umbuso kaNkulunkulu uzakamandla, babona ukuza kombuso kaNkulunkulu ulungiselelwa. Amen. Wo, bangeniswa ekubonakaleni kokubuka umbuso kaNkulunkulu ulungiselelwa lapho uza. Ukungeniswa kweminyaka eyinkulungwane bakubonile ukulungiselelwa esikhathini esithile esidlule. Izigejane sabefundisi u-Oral Roberts waye ngomunye wabo, uCecil B. uDemille ngesikhathi ephala lemiyalo eyishumi wabiza umfowethu Shakarien, umfowethu Roberts, abashumayeli abaningi ukunqamula izwe noma yimuphi umshumayeli wengafika, futhi wabamema ukuthi bangene esitudio ngaphambi kokuba isithombe size sikhishwe, futhi ababonise ukulungiselela kwakho ngaphambi kokuba saze sakhonjiswa. Lapho babekhokhisa amadola ngamashumi amabili nanhlanu ithikithi, kodwa yena babona ukulungiselelwa kwakho ukuze bengadlulisa umbono wabo wokuthi ngabe kwakukhona ukugxeka ngakho noma okwakungashiwo nokuyini okunye. Basibona ngaphambi kokuba umphakathi usibone. Futhi uJesu wathi abanye benu bemi lapha, amen, abangayikuzwa ukufa baze babone umbuso kaNkulunkulu uza kamandla, noma babone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Njalo babone indodana yomuntu iza embusweni wayo. Izinsuku ezimbalwa emva kwalokho wathatha uPetro, uJakobe noJohane base benyukela entabeni ephakeme, futhi lapho waguqulwa isimo phambi kwabo. Ilanga elikhanyayo belingefane nezingubo zakhe ayezembethe. Kukangaki sikuhlasela ngemifanekiso besiyokugijimisa ebhayibhelini. Ungathatha umbhalo wodwa wombhalo futhi ubophele ndawonye ibhayibheli lonke ngawo. Yebo mnumzane, kungekho kuvuza ndawo, konke kubhekwe ngamandla kaNkulunkulu. Udeveli ubengeke azimpintsha ngapha nangapha uma befanele akwenze kunjalo. Angakwazi ukungena kulabo bantu abangcwelisiwe oye wabeka ubufakazi babo phandle lapho, futhi bakholwe embusweni kaNkulunkulu, futhi bathatha wonke umbhalo, futhi bawubhetha ngamandla kaMoya Ongcwele, bawuhlanza egazini. Izwe alikwazi ukungena kukho, udeveli akakwazi ukungena kukho. Bafile, ukuphila kwabo kufihlwe kuKristu ngophawu kaNkulunkulu ngoMoya Ongcwele. Udeveli angabakhathaza kanjani na? Naku labe khona kulesi simo manje. Ngapha kule ndawo khona-ke wabona ukufika noma ukulungiselelwa, futhi kwakuyini eyokuqala wabona into ayibona na? Into eyokuqala ayibonayo ekufikeni kwakunguMose emelele abangcwele abafileyo abayovuzwa. U-Eliya wayemi lapha. Oh, ngifuna niqaphele okuzokwenzeka. Nakho kwakukhona uMose kuqala, yiyo yonke le minyaka eyisithupha abalala kuyo, iminyaka yebandla eyisithupha. Hayi lokho kuphela, kodwa u-Eliya wayelapho isithunywa sosuku lokugcina neqembu lakhe labaguqulwe isimo, abahlwithwiwe. Amen. Manje isikhathi sizayo silindele ukufika. Futhi yini bonke abakwenzayo? Bonke babebuthane nayo. Kwakuyini na? Isithembiso sakhe kuPetro, uJakobe noJohane sagcwaliseka. Kunjalo ngoba wathi abanye bemi lapha abangayikuzwa ukufa baze babone indodana yomuntu iza embusweni wayo, futhi babone ukulungiselelwa kwakho. Khona ke emva kwalokhu, emva kovuko, ngingathanda kunilethela enye into. Emva kokuba uJesu esefile wangcwatshwa kuJohane Ongcwele wamashumi amabili nanye, amashumi amabili, omunye wabagxeki waqala lokhu ngosuku lwasekuqaleni. Khona ngqo ngesikhathi sisesesifundweni asikuhlanze uJohane ongcwele amashumi amabili nanye uJesu wayehlangane nabafundi bakhe wabondla ngenhlanzi nesinkwa phezu komlilo futhi lapho sebekhuphuke osebeni uJohane wencike esifubeni sakhe futhi uPetru wabuza umbuzo wathi kuzokwenzekani kulo muntu na uJesu wayemthanda uJohane uJohane wayeyindoda enothando wayesethi kuzokwenzekani kulo muntu na lizoba yini ifa lakhe na lizoba yini kusasa lakhe na futhi uJesu wathi kubo kuyakuba yini kuwe uma elibala ngize ngifike ngize ngibuye na kuyini na futhi abafundi benze iphutha bathi uJesu washo ukuthi wayezophila kuze kube ngokufika kodwa uJesu akazange enze phutha khona lapho esabuleni isahluko sesine uKristu waligcina izwi lakhe wenyusa uJohane wangena ezulwini futhi walungiselela konke lokho kuye uthumo wabona mbono kungakenzeki wakubona kunjengokungathi wayephila emhlabeni futhi wabona ibandla lonke iminyaka yabantu efezeka kuye kufikeni kwenkosi yonke incwadi yesambulo ohe Niyabona ukuthi azinakwehluleka kanjani izethembiso zakhe na manje nikhethiwe uJakobe ukuba yenze lokhu uJohane noma yimuphi kubo bonke akavumanga ngisho lokuthi uPawulu akubone akusho lutho wathi kuyini kuwe uma elibala ngize ngifike na futhi kungukuthi sebesho lokho wavele wakhetha uJohane waseminyuza futhi wamtshengisa yonke into ngaphambi kokuba aze afe njengoba nje aphila yonke into yaphela wamkhombisa ukuthi kuyoba yini bothi uPetru akumangalisi lokho na Wo niyabo wamphakabiza khona lapho isahluko sasine lefesi lesine uyakufakazela wamtshengisa izinto ezazikhona ezikhona leziya kuzo Wamtshengisa umnyaka webandla ukufika kwamaJuda ukuthululwa kwezinhlupheko uhlwitho kubuye nesikhathi seminyaka enkulungwane nekhaya laphakade labasindisiweyo bakhe kunjengokungathi wayephile ezansi kuye yonke into futhi wakubona kwenzeka konke niyabo wavele umenyusa wasemtshengisa ifilimu ayidlalayo wambonisa yonke into ilungiselelwe ohe Wathija wacwalisa isithembiso sakhe esabuleni sesine isibili ngaphambi kokufa kwakhe wahlithelwa kumoya futhi wabona izinto kungathi wayekade ephila ukubone konke kulungiselelwe kanjalo wabona embonweni khona ngqo obekuzokwenzeka nalokho okwenzeka emhlabeni kusukela kulesi sikhathi kuze kube ukufika kwenkosi uJesu wamtshengisa khona embonweni Ngakho ke abafundi noma akekho wake washo ukuthi wathi uyofika kulowo nyaka wathi kuyini kuwe uma kungenjalo uma elibala ngize ngifike na wabeke esemnyusa futhi nje walungiselela into kuye futhi wamtshengisa okwakuzokwenzeka wo ngiyakuthanda nje lokho hohe aphela manje sibone ukuthi kwakuyini lokhu masinyana ngaba kumoya futhi bheka isihlalo sobukhosi sasime ezulwini nohlezi phezu kwaso phezu kwesihlalo sobukhosi Ngaba khona iphimbo lambiza oh lelo phimbo oh angikwazi kusuka kunoko lelo phimbo lalowo ongemuva kwakhe Kodwa ke waqalaza lapho futhi wamtshengisa yonke iminyaka ebandla ngoba wayemi phakathi eminyakeni ebandla izinto zezibane ezisikhombisa zegolide wabeseza lelo phimbo ngemuva kokuba iminyaka yebandla seyiphelile lelo phimbo lashiya umhlaba lenyuka lapho engena enkazimulweni wamuza ethi yenyukela lapha ngizokutshengisa okumelwe kwenzeke emva kwalokho ohe Lelo phimbo sikhulume ngalelo phimbo umzuzu ngineminyi imibhalo ebhale phansi lapha asiye kwabasethesalonika bokuqala isine futhi nje silalele ngapha ukuthi leli phimbo lizothini Wo sonke siyazi ukuthi lizothini ngaphandle ngaphambi kokuba sikufunde asinjalo na siyazi ukuthi kuzokwenzekani icilongo lika uNkulunkulu liyakuzwakala labafileyo kuKristu baya kuvuka ngabe kunjalo na wena ukubhala phansi kwabasethesalonika bokuqala esesine ishumi nesithupha neshumi nesikhombisa iphimbo lelo phimbo laliyiphimbo likaKristu ngabe kunjalo na iphimbo likaKristu ngokuba icilongo ngalika uNkulunkulu liyakuzwakala nabafileyo kuKristu baya kuvuka kuqala thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo sihlangabeze inkosi eboyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo
same voice.
That summons John. The same voice.
Also the same voice that summoned John to come up.
Hayi nje ukuthi Lazaro vuka lambiza waphuma kwabafileyo futhi waphendula ngilapha futhi waphuma kwabafileyo emva kokuba wayesefile futhi nomzimba wakhe ubolile.
That same voice said to
John, "Inyukela lapha, ngizokutshengisa izinto ezisazokwenzeka." Elophimbeli fanayo liyozwakala lapha bafile kuKristu beyakuvuka ngokuba icilonga. Yini icilonga na iphimbo likaKristu elifanayo lazakala futhi lambiza ukuba khuphuke. Wezwa iphimbo kungathi lokukhala kwecilongo futhi lathi yenyukela lapha. Liyabona ukuthi uvuka luzoba kanjani na? Uyo bang umzuzwane kokuphazima kwezo. Lelo phimbo lizakalayo licacile futhi uzobiza ibandla memeza phumani kukho. Lelo phimbo likhulu libizayo uNkulunkulu ngisize ukuba ngilizwe ngalelo suku. Njengoba bengihlale ngisho ngiyazi njengofayo uRodi ngiyazi ukuthi kunomnyango omkhulu omnyama ubekwe phambi kwami ubizwa ngokuthi ukufa ngaso sonke isikhathi inhliziyo yami eshaya ngaso ngisondele ngokushaya okugoda kulowo mnyango ngolungele lezi zinsuku ngifanele ngingene kuwo. Kodwa ngifuna ukungena nje kekwala ngikhala kakhulu futhi ngimpompoloza. Ngifuna ukungena kulona ngizisonge ngezingubo ezinde ezokulunga kwakhe. Ngazi lokhu ukuthi ngiyamaza emandleni okuvuka kwakhe ukuthi ngelinye usuku lapho ebiza ngiyophuma phakathi kwabafileyo. Ngabe ngiyala ukuba ngivele kweliphezulu lapho icilonga likaNkulunkulu liyokhala nabafileyo kuKristu beya kuvuka. Uma ngiphila ngiyokuqulwa ngesikashana ngokuphazima kwezo futhi ngiyakuhamba kanye nabo bonke esenyuke ukuhlangana neNkosi emoyeni. Lelo phimbo lecilongo lizwakala ngokucacile kakhulu. Kuzoba ngelifanayo ekufikeni kwakhe. Akukho umsindo ongaqondakali ngalo, kwakungekho lutho olwalungaqondakali kuJohane ngenkathi esezwe lelo phimbo lithi yenyuka futhi weza. Amen. Ngenkathi Lazaro yakufela ethuneni futhi umphefumulo wakhe uhambo lwezinsuku ezine ndawo, angazi ukuthi kwakukuphi. Ake ngicabanga ukuthi noma yimuphi kithi uyazi nomaphi lapho kwakukhona, akwenzanga nayimuphi umehluko omncane. Wavele nje wenza kubizwa kukodwa kumuntu ukuthi izibungu zesikhumba zazidla umzimba wakhe. Enuka ethuneni lelo cilonge lizwakalayo licacile lathi Lazaro phuma. Naze indoda evile futhi ibonile yazishukumisa futhi yaphuma ethuneni ihamba. Akukho lutho olungaqondakali ngalokho. Ngabe kukhona abazalwane na? Akukho okungaqondakali kukho lapho. Into efanayo kulobo busuku lapho iphimbo lizwakala ngokucacile lithi soni phenduka, ngizokunikeza ukuphila kuphakade. Phendukani lona lowo futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu futhi niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele. Lokho ngukubiza, akukho lutho olungaqondakali ngakho. Ngikufakazi ukuthi kuyiqiniso. Bakhona abanye ofakazi izigidi zabo emhlabeni jikelele namhlanje. Lowo ongufakazi ukuthi yiqiniso lapho kufika iphepheli amazwi kaNkulunkulu, lonke izwi likaNkulunkulu liyicilonga. Kokukuzwakala kwezwi yicilonga, icilonga levangeli futhi lapho lizwakala iqiniso, lapho lithe uJesu Kristu nguyizo lomuhla laphakade. Akukho lutho okungaqondakali ngalokho, usenguye. Yebo mnumzane, phendukani nibhaphathize egameni likaJesu Kristu niyakwamukelisa isiphiwo sikamoya ongcwele. Akukho lutho olungaqondakali ngalokho. Ozo amazwi ami akholwe kokuthumileyo unokuphila kuphakade. Ophila futhi akholwe nayimi noma Eva uyakuphila. Ophila futhi akholwe yimi akayikufa nokufa. Uyakholwa yilokhu na? Akukho lutho lukaqondakali ngalokho. Uyakuphila. Lowo wodla inyama yami futhi aphuze igazi lami nokuphila kuphakade futhi ngizobuya ngimvuze ngosuku lokugcina. Akukho lutho lungaqondakali ngalo. Lutho ngumsindo oqondakalayo. Wo ngiyalazi kalizwe likhala enhliziyweni yami ihluphekayo umIrish ngolunye usuku. Mina isono esidadane kwakungake kungenzele ini na? Kodwa ngalikholwa ukuthi kwakungumsindo oqondakalayo. Ngalibukela ngingufakazi wokuthi liqinisile. Ngelinye ilanga uyosibiza futhi sizodlula siphume ezweni ngoba akukho lutho kungaqondakali ngalelo cilongo. Yebo mnumzane, yebo mnumzane, akukho msindo ongaqondakali nganoma yisiphi isikhathi. Uyazwakala namhlanje lapho esibiza, lisafana nje lapho esitshela noma yini. Manje sibuyele evesini futhi ibheka isihlalo sobukhosi sasimezulwini ivesi lesibili nohlezi phezu kwaso qaphela isihlalo sobukhosi ohlezi esihlalweni sobukhosi wayengasekho emuva phansi ezintini zezibani manje emhlabeni uhlwitho lwase luvele lufikile wayesenkazimulweni ehlezi esihlaleni sakhe sobukhosi. Ngifuna nikaphele phansi sizojola ngisho nasesahlukweni sesihlanu. Kwakungesizo isihlalo sobukhosi somusa, kwakungesizo isihlalo sobukhosi somusa manje, kwakuyisihlalo sobukhosi sokwahlulela. Kwakungesizo isihlalo sobukhosi somusa, yisihlalo sobukhosi sokwahlulela, ngoba umlilo nokubanika kanye nemidumo iphuma kuso. Akusekho umusa usuphelile, unyaka webandla usuphelile. Ongcolileyo makahlale engcolile njalo, olungileyo makahlale engolungileyo njalo, ongcwele makahlale engcwele njalo. Asisekho isihlalo sobukhosi somusa kulobu busuku. Ikazi lelele kuleso sihlalo sobukhosi futhi yisihlalo somusa sawo wonke umoni ofuna umusa. Kodwa ngalolo suku ngeke kuba yisihlalo somusa khona-ke, kuyoba yisihlalo sokwahlulela noNkulunkulu othukuthele hlezi lapho. Lapho uma olungileyo sindiswa ngengcuphe siyovelaphi isoni nongabesabi uNkulunkulu na? Ngisho noma eze emafwini enkazimulo yakhe izintaba zizozama ukuthola indawo yokucasha, thina sizohlalaphi khona-ke na? Wo kuligugi lokho kugeleza okungenza ngibe mhlophe njengekwa. Awukho omunye umthombe ngiwaziyo lutho kodwa igazi likaJesu. Oh hey, isifundo sinjena pho. Akukho msindo ongaqondakali nesihlalo sakhe sobukhosi. Nayo hlezi esihlaleni sakhe sobukhosi akasekho lapha. Manje lokho ngeke into kungubufakazi bokuthi ibandla liyahlwithwa ngaphambi kwenhlupheko enkulu. Niyabongani nangu usesihlaleni sakhe sobukhosi enkazimulweni, nebandla seliyambile bese ke kuze enhluphweni. Bengihlale ngisho lokho ezinsukwini zikaNowa. UNowa wayesemkhunjini ngaphambi kokuba kuwe iconsi elilodwa lemvula. Uloti wayengaphandle kwesodoma ngaphambi kokuba kuwe umlilo, futhi ibandla lizoba senkazimulweni ngaphambi kokuba liwe i-atom. Kunjalo ngaphambi kokuba kuwe i-atom uthi kuthiwani ngalokho kokuqala na? Kwakungabahedeni, hhayi amaKristu. Manje kapelani, uqedile umsebenzi wakhe emhlabeni futhi uthathe ibandla lakhe, futhi manje uthumele kwahlulela izwe lamenqaba, futhi uthumele kwahlulela kwakhe yena nebandla lakhe sebeye enkazimulweni. UJohane lapho esiqingini sasePatmose umambulo ebandleni ube umfanekiso webandla eliphakanyiselwe enkazimulweni, yenyukela lapha kubonisa wena uthi wayemelela ibandla na? Kuwo wonke ozwalelizwi uJohane wammelela. Amen. UJohane wayengummeleli wegazi likaJesu Kristu, ubufakazi bezwi, wayengufakazi wobhaphathizo kamoya ongcwele nenhlanganyelo noKristu, futhi wayemelela ibandla lonke ukuthi wonke wesilisa noma wesifazane, umfana noma intombazane oke wakholwa nguKristu wamamukela ezisekelweni ezifanayo uzobizwa kolunye usuku. Yenyukela lapha hlwithwa ngaphambi kwenhlupheko. Khumbulani, isikhathi senhlupheko asingelwe kwamanje. Lesi kuyisikhathi ukuhlelwa kokwahlulelwa. UJohane uyakhonjiswa manje okuzokwenzeka emva konyaka webandla, yabo? Ngakho-ke waba njalo Manje qaphelani futhi evesini lesithathu noma elesibili isihlalo sobukhosi sasimezulwini futhi ohlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi manje umoya ofanayo owawusemhlabeni wawususukile futhi waya enkazimulweni futhi wawuhleli uJesu ofanayo onathi kulobu busuku ebuseni wawusuhambile waya enkazimulweni futhi uhlezi esihlalweni sobukhosi nohlezi esihlalweni sobukhosi wayefana netshe lejaspi neitshe lesadiyo lothingo lenkosikazi luzungenze isihlalo sobukhosi kuze lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo ngizoyeka ngoba kukhona abanye bafowethu abazoshumayela mhlawumbe ngizocosha lokhu ekuseni khona lapha futhi ngakho-ke ukubukeka kwemaragidu oheho nabantu cishe indawo zonke abanhliziyo zabo zonke ziyavutha anikuthandi lokhona mlilo wehlele ngephentekoste owahlanza wabenza abahlanzeka wo usiyavutha manje ngaphakathi kwenhliziyo yami utume egameni lakhe ngijabule kakhulu ukuthi ngingasho ukuthi ngingomunye wabo uJohane wabizwa futhi wayalwa inkosi uJesu wathenjiswa uNkulunkulu emuva lapho ukuthi uyobona kufika kwendodana yomuntu uPetro uJakobe noJohane nabo bemi bekhona lapho uJesu ekhulume nabo futhi wathi kunabanye bemi lapha abangayikuzwa ukufa baze babone indodana izi ngazange athi bonke wayemi lapho kodwa omunye futhi bahamba ezinsukwini ezimbalwa emva kwalokho futhi babona ukuhlela kakovuko kulungiselelwa nokufika kwenkosi u-Eliya wayemelela abangcwele abafileyo iqondo uMose futhi bavuzwa u-Eliya wamelela isixuku esiguquliwe kumbule uMose wayengowokuqala bese kuba ngu-Eliya u-Eliya wayezoba yisithunywa sosukulu okugcina ukuthi ngaye neqembu lakhe wakuzofika uvuko wakuzofika awu wakuzofika uhlwitho ngiqonde lokho uMose wangenisa uvuko kwathi u-Eliya wangenisa iqembu elihlwithiwe futhi lapho bobabili babemelelwe khona lapho futhi emva kwesikashanda baqaphela ngaleso sikhathi futhi babona futhi uPetro wathi masakhe abathabelekela abathathu abanye mabangene ngaphansi komthetho futhi abanye bangene ngaphansi kuka-Eliya futhi basihambe abanye babo ngale ndlela futhi besakhuluma iphimbo lakhuluma futhi lathi le yindodana yami ethandekayo yizweni futhi lapho sebebhekile babona uJesu kuphela konke kwase kufehleke kwangena koyedwa wo futhi wayengukukhanya qiniso yindlela umnyango uthingo lenkosikazi Oh kusasa sinesifundo esikhulu inkosi ithando kusasa sithatha zahlulelo sithatha itshe lesadiyo sibone ukuthi limele ini ladlale yiphi ingxenye futhi sithatha ijaspi futhi sithatha wonke amatshe ahlukahlukene futhi sithatha konke lokhu kwehle kudlule kwenzekeli kubuyele kwigenesise ubuyele ngale sabuleni kuze kwehle kwimaphakathi lebhayibheli ngikubophele ndawonye la matshe ahlukene nemibala nokunye nokunye bese-ke sikubuyisele muva ngo kulokho futhi sibone uma lokho kungenjalo yabo sibone uma kungeziwona umbala ofanayo nakho konke yinto efanayo nje futhi umoya ongcwele ofanayo uNkulunkulu ofanayo bonisa izibonakaliso ezifanayo izimangaliso ezifanayo yenza into efanayo nje njengoba ayethembisile watshela uPetro uJakobe noJohane nabo bemi lapho bonke abafundi bakhe wathi abanye benu bayikubona ukufa baze babone indodana yomuntu iza embusweni wayo wathi kuJohane wathi uPetro wathi uzokwenzenjani ngaye na yena lowo mfo kuzokwenzekani kuye na wathi kuyini kini uma engibona ngifika na futhi wamvumela kubaphile ukuba kubone ngemuva kokuba bonke basebefile futhi sebengase uJohane waphila ukuba abone ukufika kwenkosi kulungiselelwa emandleni sonke isicawu sibekiwe kusukela ngesikhathi sakhe kuze kube kwahlulela sekuphelile nesikhathi seminyaka eyinkulungwane sesingenile uJohane wabona nokucikwakho nesikhathi seminyaka eyinkulungwane sesiphelile nonyaka ombuso usuqalile ngakho-ke uyaligcina izwi lakhe akakwenzi na sizokumaka ivesi lesibili inkosi ithanda sizoqala ivesi lesithathu ekuseni asikhothobise amakhanda ethu bangaki kulo busuku kuleli bandla owaziyo mfowethu ukuthi dadewethu ukuthi uzobizwa ngolunye usuku noma ngabe ulungele noma cha noma ngabe ulungiselele noma cha uzobizwa ukuba uhlangane noNkulunkulu lelo cilongo lizokhala futhi lapho likhala liyokhalela ukulahla kuwe lapho ungasayophinde uphile futhi uyohlushwa emigodini kadeveli yesihoko mhlawumbe ezigidini zeminyaka noma liyobiza ukuba uze kweliphezulu ukuhlangana nabangcwele abakhazimulayo ngokuqinisekile nje njengoba uNkulunkulu wagcina izwi lakhe kuPetru, uJakobe noJohane ngokuqinisekile nje njengoba waligcina kuJohane othandekayo uMambuli ngokuqinisekile nje njengoba agcina isithembiso sakhe kuye yonke iminyaka yebandla yilokho kuqiniseka ukuthi wathembisa kuloli zinsuku zogcina ukuthi uyothumela imvula kamuva futhi iyobuyisa lowo moya ofanayo owawuphezulu komhlaba kuye ukukhanya kuya kufika ngesikhathi sakusihlwa futhi kukhombise amandla afanayo izibonakaliso ezifanayo nakho konke akwenza osukwini lwakhe ukuyokukhombisa futhi lo mnyango ovuliwe ngosuku lokugcina nako sinawo kanye nathi manje umoya ongcwele uJesu Kristu onguyezelo namuhla laphakade wena uyakushumayeza yakufundisa uzama ukwenza wena ubone kulungile nokungalukile ngumoya ongcwele oqobolo wakhe ekhuluma ngezindebe zomuntu esebenza phakathi kwezidalwa ezingabantu ezama ukukhombisa isihe nomuzi futhi awukamemukeli namanje futhi ngalobu busuku obandulele onyaka omusha ungathanda ukuphakamisa izandla zakho kuNkulunkulu bese uthi uNkulunkulu mangamukela amandla aye kuJohane uMambule ukuthi lapho ngibizwa ukuba ngize ngizovela phambi kwakho ngokuthula njengoba enza phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise kule lonke nje ibandla uNkulunkulu akubusise mangilungele ukuphendula ekubizweni kwami
our heavenly father
Babo wethu yasezulwini njengoba lolu suku olandulela unyaka omusha cishe nje amahora amabili manje futhi kuzobe sekuphelile kuzoba unyaka omusha esikwenzile kulo nyaka sikwenzile izinto eziningi engizenzile lokho nginamahloni ngamuqobo ngiyaphenduka ngalokho Nkosi futhi kunezinto eziningi engizenzile ukuthi abaningi babazalali bami abaziqondanga abaningi babafowethu phandle emasimini abaqondi ukuthi kungani ngizenzile kodwa baba ngizenze ngoba ngaholwa ukuba ngizenze ngiyakhuleka baba ukuthi awusoze wangivumela ngibe namahloni ngalokho kuhola kodwa ngiholele phambili Nkosi ukuba ngiqhubeke nokwenza njengoba ngiholwa ukuba ngenze ngisize uNkulunkulu ngoba ngifunisisa ngobuqotho ukwazi intando yakho ukuthi ngingase ngikwenze ukuletha njengoba ungitshengisile eminyakeni eminingi edlule lapho ngishiyele libandla isinkwa sokuphila kubantu bezwe lapho ngibonele yontaba enkulu yesinkwa nabangcwele abe mbethe izingubo ezinde ezimhlopho beza bevela kuwo wonke umhlaba ukuzodla lesi sinkwa sokuphila wo uNkulunkulu ake wo uNkulunkulu ake ngingahluleki neze ukondla abantu ngesinkwa sokuphila busisa le mphefumulo elambile phakathi lapha ephakamise izandla zayo khona manje nje bafunisisa ukungaphezulu kokuphila ngikhulekela ukuthi uzobacwalisa ngomoya ongcwele Nkosi ngamunye wabo uNkulunkulu usiphe khona banikeze izibusiso siza abazalwane bethu indawo zonke Busisa bafowethu abakhonzisayo olungise lelo kwenyuka futhi manje emizuzwa nenembalwa abanye bazobe bekhuluma sikhulekela ukuthi bazonikezela ngesinkwa sokuphila ngithi kulobo busuku baba njengoba sizolalelisisa futhi ngenhlonipho yokuzijoba ukuzwa iphimbo siphe khona sibusise futhi kwangathi kulokhu kubusa konyaka omusha ungavela namathemba amasha ulethe imicabango emisha izambulo ezintsha amandla amasha wo konke kwangathi ungavuselelwa kithi futhi Nkosi ngezibusiso nezithembiso zakho sizinikela thina uqobo nomkhuleko wethu ezandleni zakho ngegama lika Jesu Christu amen ngiyabonga abazalwane bami nodade wethu
I'm sure we can all rejoice we wasn't in any hurry at all but been delighted to have just kept listening For Brother Branham here tonight bringing us this message. And it's the message that encourages us because we know that God is in it. Amen. And that what he has said, he is well able to perform it even unto his coming again.
Yes.
And he will do it. Not only that, I've oftentimes said that we say a lot of times to people, do you believe that Jesus Christ can heal you?
And, of course, you can usually get a consent to it, but the thing of it is, do you believe he'll heal you now?
Amen.
Then sometimes people says, well, I don't know. The lady that just passed away at the hospital went in to see her. Said, sister, do you still believe that Jesus saves? She said, yes, I do. I said, do you believe that Jesus Christ heals? She said, yes, sir, I do. I said, do you believe he heals you right now? She said, that I don't know. And I said, sister, you can know it because the promise is to you.
Amen.
Amen. He's made the promise. Now, while we're going to hear another one of our brothers here, we have several around, and this, on New Year's Eve, we don't have a prearranged program. We just come together and let God move as he directs and leads.
Amen.
And, you know, it's been a long time since we've heard Brother Pat Tyler and give his testimony or whatever the Lord lays on his heart. And we're going to ask Brother Pat to bring whatever God lays on his heart. But before he comes up, good Christian brother back there, Brother Randall Heineman, and he's here, and he has the talent for the Lord to sing. And, you know, I've just desired him to be able to use that talent for the glory of God. So I'm going to ask Brother Randall if he would come up and sing for us. He's sung for us one or two times here, and we want to ask him to use his talent again tonight for the Lord Jesus, if you will, if you'll come now to sing for us. He's got some youngsters back there he's helping take care of, but maybe he can get away now to come up and sing for us. While he's doing that, we also have Brother Kinder back here. Beloved Pentecostal brother, we're happy for him. And we have Brother J.T. Parnell back there somewhere. I think he's sitting right back here on the outside of the row. Mighty happy for all these good Christian brothers, others of the faith. And let's see. Brother Beeler's back here, too. Yes, Brother Beeler is here. And...